ShankySupplier.com. Scotty and Kankaga, we session. You both could join us a pila man. Session. Kuma Kizul Kanjaro. Amumbe apati mpombe kari. Sibali na kwa yuwa pete mani umesi.
Medi, kila.
Manangu nazwa shita, anto manana kaba. Manazwa shita, anto manana i. Masela nazwa shita, anto manana kaba. Manazwa shita, anto manana i. Temeka nazwa shita, anto manana kaba. Manazwa shita, anto manana i. Ilala nazwa shita, anto manana kaba. Manazwa shita, anto manana i. Banka makawaida. Kela kate kutafuta kwa shita. Niliambiwa soma, koli nilisoma. Kigazabu viti nikachoma. Ajila za bongo viti kesho kinoma. Kama una skoti mwanangu utaisoma. Siku katazi kusoma. Nimezaliwa bongo nchi ya hadi. Nifula ito nikikunja haina budi. Wamekomesha tunanijua minani. Tupo kama vitani amini usiamini. Bovu yangu shika mashine gani. Usela wa mapanga ebo weka kapuni. Wakipiga pam mwanangu na jebu punk. Tunachua vito tunajikata. Haina kushanka. Pelepele yao bora tu wane nao na sisi tupate mafao. Walituahidi tutaishi kama Ulaya. Kweli kama Ulaya ubongo bati mbaya. Na yaona haya na medi halo halo. Wanatupindisha kila tunapofosi. Inasikitisha wakipoza wao wana utumo uchumi. Tukipoza sisi na damu za kunguni. Wanatuita wauni wanujumu uchumi. Wanukanda salani wanatofoti gani. Hebu niambie ninyi acheni utani. Nipige gani ya kichwa ndo nitamota wala. Panya pupa kuna kulala. Mwanangu panga misa. Saka pesa. Panga misa. Saka no medikila panga misa. Saka pesa. Panga misa. Saka no msela ntobe panga misa. Saka pesa. Panga misa. Saka no baba wawili panga misa. Saka pesa. Panga misa. Saka no medikila panga misa. Saka pesa. Panga misa. Saka no baba wawili panga misa. Saka pesa. Panga misa, saka no msela ndobe panga misa we. Saka pesa, panga misa, saka no tisisi tuwale. Walo tuwektia, mama tuwale, tulotekwa na yami. Mama tuwale, hoja zetwa musiki. Mama tuwale, nasisa tufagili. Mama tuwale, kibongo bongo tukimpi. Mama tuwale, tulotekwa na yami. Mama tuwale.
Lasibari lampire. Hehehe, sutire, kuruma.
Boy, I'm trying to tell her I'm mobile. But I'm going to be back in a vice.
Hey, yeah.
But I'm say bogey.
Sessiony. You want to make it, sir.
Sessiony. But I'm going to be back in our wheelie. But I'm going to go to the JCF and be like Denny. I am a sasa.
Hey,
hey. What's the fair?
Hey.
I'm going to be back in our sasa.
I'm going to go
to the Pachadolo.
Hey.
Ya mpaka na chinkwea. Mbasa na madenge katuni star.
Star. He. He he. He. So mimi wana ngomba ibilisi.
So mimi mkabulu mpuna pisi. So mimi wana ngomba ibilisi. So mimi mkabulu mpuna pisi. So mimi wana ngomba ibilisi. So mimi mkabulu mpuna pisi. So mimi wana ngomba piga panka. So mimi ngali ya wata kujenka. So men wanna go up pick a bank out. So men gotta what a pujenka. So men wanna go up pick a bank out. So men gotta what a pujenka. Selando beso tosano zeto wa kilomia. Mune wongo kabeba machine kuwa tuwa. So folena no zeto wa kilomia. Mune wongo kabeba mungu wa bata. So folena no zeto wa kilomia. Mune wongo kabeba machine ku. Wanna go wo bonny wo bonny wo bonny wo. Wo chisi wo chisi wo chisi wo. Wo